waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
marka laga soo tago dhaliisha senator hansen ee ku aadan in muslimiintu aysan bulshada dhex gelin senatarada ayaa hadda diiradda saartay qayb islaamka ka mida oo aan aad loogu dhaqmin loona yaqaano taqiya.
If you understand Islam, it's like they can actually lie to you. It's called to
haddaad islaamka fahanta bay tiri been bay kuu sheegi karaan waxaana la yidhaahdaa taqiya waxay doonaan bay kuu sheegi karaan waxayna rabaan inay marka hore bulshada dhex galaan ilaa tiradoodu ay ka badanayso markaasna waxay doonayaan ayay ku soo rogayaan bulshada ama dowladda ayayba la wareegayaan matiyo vergani oo ka tirsan jaamacadda diikan kuna takhasusay arrimaha jinsiyadda iyo siyaasadda ayaa sheegay in qaybo yar oo islaamka ka mida ay ku dhaqmaan nooca taqiyada la yidhaahdo ee ay ka hadlayso senataradu dr vergani ayaa sheegay in kooxaha ku dhaqma ay ku jiraan kooxda ISIS ee ciraaq iyo suuriya ka dagaalama
groups like ISIS for example use this word to suggest to certain members of the organization
kooxaha sida ISIS ama Daesh loo yaqaano oo kale tusaale ahaan way isticmaalaan kelmadahaas iyagoo u sheega xubnaha ka tirsan ururkooda inay dhex galaan bulshada ay martida u yihiin ka hor intaysan weerarin marka waa wax jira laakiin waa inaannu xasuusano turjumaadda islaamka ee noocan oo kale ah waxaa runtii qaata tira runtii aad u yar oo muslimiinta ka mida dr vergani ayaa dhowaan dhammaystiray cilmi baaris uu ku sameeyey aragtida austareeliyaanku ka qabaan islaamka oo ku salaysnayd jawaabaha ay ka bixiyeen su'aalo dhowr ah oo diinta ku saabsanayd wuxuu sheegay in baarayaashu ay ogaadeen in qofba inta uu ka muslim neceb yahay uu uga aqoon yar yahay islaamka oo uusan wax badanba ka aqoon Adel Salman oo dhowaan loo doortay inuu noqdo ku-xigeenka golaha muslimiinta Victoria ayaa sheegay in isaga iyo qaar badan oo ka mid ah bulshada muslimiinta Australia ay runtii ka cabsi qabaan dib u soo baxa xagga siyaasadda ee Senator Hansen.
What concerns us the most in the Muslim community is that her views are becoming more mainstream. They're being mainstreamed. And it's a case of saying, well, who now speaks
waxaa walaac weyn nagu haya inteena badan bulshada muslimiinta waa in aragtideedu hadda ay noqonayso mid caadi ka ah bulsho weynta Australia oo aanba lala yaabayn waxaa lays weydiinayaa yaa u hadla bulshada dhexdhexaadka ah aragtida Pauline Hansen ma ka turjumaysaa halka la doonayo in doodu joogto mar uu booqday dalka adduunka ugu muslimiinta badan waa Indonesia asbuucan ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull wuxuu aad u cambaareeyay aragtiyada Senator Hansen
trying to demonize all Muslims is only confirming the lying dangerous message of the terrorist
inaad isku daydo inaad dhaleecayso dhamaan muslimiinta waxay rumaynaysaa oo kaliya beenta iyo fariimaha khatarta ee argagixisada dhinaca kalena dood ayaa wali ka socota isbeddel lagu sameeyo firqada 18C ee xeerka midabka la sooca taasoo dadka ka mamnuucaysa in la caayo loo gafo ama la bahdilo ama loo cagajugleeyo qofka iyadoo jinsiyadiisa ama halka uu ka soo jeedo lagu salaynayo wasiirada horumarinta caalamiga Concetta Vervente Wells ayaa soo jeedisay waxa ay ugu yeertay imtixaan qofeed oo macquul ah waxay sheegtay wasiiradu in dhaleecaynta la sheego in lagu tijaabiyo dareenka waxa ay ugu yeertay Australianka caadiga ah
today the ordinary Australian or the reasonable person in the Australian community has had a degree of
maanta Australianka caadiga ama qof kasto macquula oo bulshada Australia kamida noloshooda waxa qayb ka ah kala duwanaansho dhaqan mid bulsho iyo mid diimeed waxay ila tahay inay tahay tanaasul shaqayn kara oo u dhaxaysa xurriyad qowlka iyo inaad xor ka noqoto inaan lagu dhaleecayn golaha wasiirada ayaa ka fiirsan doona hindisahan asbuucyada soo socda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app boqo sbs.com.au/somali.